waggulu ne ku nsi olw'akaseera akalungi kwetuwadde okwongera okutegeera n'okumanya
obwakabaka
obw'omuggulu
erinnya
erya mukama waffe yesu
era
twebaza mukama waffe yesu
eyasooka
okutujjukiza emyaka 2017 egiyise
tutegeeza
nti kitaffe oli muggulu
era
n'atubuulira engeri y'okuddayo
nga
tuyita mu ye
namu
yokaana 14
olw'omukaaga
paka olw'ekkumi
tukwebaza
mukama waffe yesu
olw'omulimu
omukulu gwe wakola
era
gwekyakola ne kankano
ogw'okutuzza
mu bwakabaka
obw'omuggulu
watusuubiza mu Matayo
28:18-20
bwe tugenda mu maaso n'okufuula amawanga gonna abayigirizwa
ogenda
kuboobera naffe okutuuka enkomerero
tukwebazaayo
mukama waffe yesu
tewatulekerera
okuva lweyasibuka okudda mu bwakabaka bw'omuggulu
n'otumira
omubeezi
omwoyo
omutukuvu
ng'ebisuubizo
byo ebyali
era nga
bubiri
mu
Yokaana essuula ey'14
15
paka olwabirwa omukaaga weebale kitaffe
weebale
omwana
kubanga omwoyo
omutukuvu yatuuka dda
babatuma
essuula ey'okubiri
tumulaba
n'akola n'abatuma emirimu
mingi
era naffe mukama yewuuya atukulembedde n'okutuuka leero tusaba omulimu gw'omwoyo omutukuvu osigaleka okutwala mu maaso era ng'okulabamu naffe okutuukiriza ekigambo kya Katonda tukibuulira mu nsi kubanga si lwa maanyi
si
lwa buyinza naye kuluwa omwoyo omutukuvu tusobola okutuukiriza byonna
era
nga mukama waffe yesu bwe yatugamba
tukola
batuma essuula esooka
olw'omunaana
omwoyo omutukuvu bw'alijja alibawa amaanyi
nammwe
mulibeera bajulirwa bange
mu
nsi zonna sebo kabaka bakabaka
kitaffe
omuyiza ebintu
byonna ye
mukama waffe yesu tusaba omwoyo omutukuvu
yeyongere
okutukulemberamu
yeyongere
okutuwa amaanyi
okutwala
ekiri obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu mu maaso mu bwakabaka obw'omukulu atuyambibwako
ejira
bamalayika
olwanyi
b'entalo
bamalayika
mubibinja byonna omusanvu olinnya erya mukama waffe yesu tusabye amiina mukama akuwa omukisa
osobola
okwetuulirako yesu yebazibwe nnyo amanya n'eddoboozi
omutume
Donald Witness wamu ne musumba
tubaagala
nnyo mwenna mu linnya lya mukama waffe yesu
omwana
wa Katonda omulamu tusinzidde mulembe guno
omupya
bwe buweereza
mulembe
omupya ogulina okumanya Katonda okujjudde
n'ekitiibwa
kye
olw'obulamu
obutaggwaawo yesu yebazibwe nnyo
natwongera
okutuusaako olugendo lw'eggulu
olugendo
lwange naawe
olugendo
lw'abaatusookawo
naffe
abaliwo leero
naabo
abagenda okujja
okutuuka
okudda kwa mukama waffe yesu
olugendo
lwatambulira mu bayibuli
olugendo
lw'eggulu
lwatambulira
mu bayibuli
okumala
emyaka 7
mu seriizi
ez'okwolesebwa
ebirooto
okukyusibwa
azota
yurimu
samimu
entambula ez'omwoyo
okusobola
okukulegera ekitabo ky'okujjukiza
ebyamazima
ebiwandikiddwa mu kitabo kya mukama mu ggulu
mu
kubikkulirwa essuula
ey'okutaano
kama nga bw'alaga ekitabo
ky'omuggulu
era nga kino nga fotokopi yaakyo gye tulina ku nsi
copy we have on the wall
ekitabo ekitukuvu
Bible, the holy book, the Bible.
Yesu yebazibwe nnyo
so
nga tukyeyongerayo n'ebyo byetulaba mu bufunze ebiri mu kibuga kya Katonda Yerusalemu eky'omuggulu ekisiŋŋanibwa mu ggulu eryasooka okutondebwa
ekitundu
kino ekyawaggulu newankubadde nga ekitundu kino
ekyawaggulu
kirimu heavens 3
naye
tukyalaba But
we still see the brief summary
of the
things in the first created heaven,
where
we find the city of God, Jerusalem of heaven,
the
great gathering of the angels and the saints of God. Praise Jesus so much. Now we've seen much
which
is in the city of Jerusalem of heaven. Which when we see Satan and his fallen angels,
yes, he was with
praise Jesus so much.
In
that heaven we are looking onto Satan and his fallen angels. And we see him in the three phases. The first phase, in which we finish to see Satan the devil. He was known as Lucifer, who was an anointed cherubim, and his fallen angels in BC.
Wanted
to see that heaven, what was there.
We had
to see another second way.
We
persisted on the fallen angels. In this way,
in
the beginning of Eddie, after the death and resurrection of Christ, Satan the devil and his fallen angels, they were chased from heaven. And the authority and his throne and the power he gave them to Jezebel after that. Now he's bound in the bottomless pit.
Yes,
praise Jesus so much.
Yet
in his head we've still been seeing many things in this second phase. We are going to move on with it today. After we wind up that, then we see the third phase after the 1,000 years, which are mystical. Satan will be released from the bottomless pit to
hold
disciples in the four corners of the world,
Gog and Magog,
to gather them unto the battle of the day of the Lord Jesus. Praise Jesus so much. Let's move on with the second phase, where we see Satan and his fallen angels. This space and part says
Satan,
that Satan
in the
beginning of Eddie,
after
death and resurrection of Christ,
Satan
and his fallen angels,
they
were chased from heaven. The authority of Satan and the power and the throne, and he gave them to Jezebel. After Satan being bound in the bottomless pit.
So,
in this heading, we have seen a couple of sub-headings. We saw a prophecy released in BC of chasing Satan and his angels from heaven. We saw that sub-heading.
Then, sub-heading,
the second sub-heading. We saw the time the period Satan and his fallen angels which they spent before they were chased from the city of God, Jerusalem of heaven. And that period took 84,000 years.
Yes, he was born.
Praise Jesus so much.
Those are
some of the subheadings we looked at, which are in the heading at the beginning of Eddie. Satan and his fallen angels, they were chased from heaven. Authority to Jezebel after imprisonment of Satan in the bottomless pit. Now the third of heading we saw at the end of the era of BC, God brought his son on the world,
planet Earth,
on the planet Earth, for salvation. Among those in heavens and earth, but Satan and his fallen angels, and they refused to worship him. In this we saw when Jesus was born on the world. In Hebrews 1 verse
6,
when God commanded angels to worship him, and Satan and his fallen angels refused. And look at those in heaven are waiting for salvation, even us on the earth.
Yes, he was even
praise Jesus so much. Then the fourth subheading we saw. Which we are going to be seeing today, and many others.
Yes, he was
praise Jesus so much. Which Paul in this heading, that at the beginning of AD, after death and resurrection of Jesus, Satan the devil and his fallen angels, they were chased from heaven and gave authority to Jezebel after he being bound in the bottomless
pit.
Now we're still moving on the fourth subheading. In this heading we cover us now.
That
after resurrection of Jesus, he took the sacrifice of his blood at the altar of God in heaven to save those in heavens and earth.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much.
So we
are going to see this portion. After death and resurrection of Jesus, he took the sacrifice of his blood at the golden altar of God in heaven to save both on earth and angels in heaven.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much. And remember always that the Lord Jesus, those of heavens were awaiting for him for salvation, and we too on the world waited for him.
So
now we can explain the Hebrews 9 verses 23. We are explained like this,
but
angels within heaven and we on the world, we awaited for the sacrifice of the blood of Jesus to take off our sins. Let's read and we hear. Hebrews 9 verses 23.
Kale bifananyi ebyebyo by'omuggulu kyabigwanira okunaazibwa n'ebyo, naye eby'omuggulu byennyini okunaazibwa ne saddaaka ezisinga ezo. 24. Kubanga Kristo teyayingira mu kifo ekitukuvu ekyakolebwa n'emikono, ekyafaanana ng'ekyo eky'amazima, naye mu ggulu mwennyini okulabika kaakano maaso ga Katonda ku lwaffe.
Mukama waffe Yesu Kristo,
our Lord Jesus Christ,
wekyali nga kimaze otegereka nti nabo mu ggulu baali beetaaga obulokozi buno,
bamalayika, the angels,
ate naffe abali ku nsi,
we too on the world,
ew'omuggulu yakyabugwanira okubanga saddaaka agitwala ku kyoto kya Mukama
ekyazaalo
ekiri mu masekati
g'abakerubi
nga bw'olaba ku kifaananyi kiri
eyesu
yeebazibwenyo. So olw'okuba nti eby'omuggulu nabyo byali byetaaga
saddaaka,
so yasalawo okulabika nga saddaaka agitwala mu bwakabaka
bw'omuggulu.
Bwe tweyongerayo mu Ebulaniya,
when we move on in Hebrews 9,
he
moves on to explain like this. Hebrews 9 verse 25.
So siku wangayo mirundi mingi nga kabona asinga obukulu bwayingira mu kifo ekitukuvu buli mwaka n'omusaayi ogutali gugwe. 26. Kubanga kyandi mugwanidde okubonaabonanga emirundi emingi okuva kutondebwa kw'ensi, naye kaakano omulundi gumu ku nkomero y'emirembe alabise okuggyawo ekibi olw'okwewaayo yennyini,
Yes, we have a good
praise Jesus so much
that
our Lord Jesus would have required a help him to suffer for the sins of angels in heaven and on the earth, right from creations of heavens and earth. He decided to appear in the last days and he gave himself up to take away the sins of many. World, but even the angels in heaven, they have told you that 84,000 years of the BC, sin was right in heaven.
Yes, we have
praise Jesus so much.
And
same to await it from creation of heavens and earth. Our Lord Jesus, when is he giving up himself that they can get salvation? The angels awaited for it. We who came from Adam awaited for the same. And we took the faith of all those who
lived
of the BC. They believed in the Lord Jesus,
who
was known as the Word of God, before he clothed the flesh.
But
they believed he was to die for them from the creation of heaven and earth. And they believed his blood when he appeared in AD at the end of BC, it was counted to cleanse them, even eras before. Even though he had not yet given up himself. That's why in the book of Revelation, Revelation 13, verses 8,
that
Christ was given right from creation of heaven and earth. Let's hear. Revelation 13, verse
8. Baligisinza buli atawandikibwa linnya lye mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa okuva kutondebwa kw'ensi.
Yes, we praise
Jesus so much.
Mukama wafu Yesu,
our Lord Jesus, our Father really given him up from creation of heavens and earth.
We
heard in Revelation 13:8. But he decided to appear in the latter days, like we heard in Hebrews 9:23-26. Have required of him to suffer from creation of heaven and earth.
And
he decided to appear, gave up himself in the latter day. He himself to give him up, take away the sins of men. Now in this we are also the angels. And when we speak of salvation, we speak of it from heavens to the earth.
Yes,
praise Jesus so much. Salvation is not a religion which has just begun of recent. It was begun from creation of heavens and earth.
And
it appeared much in the latter days. And even the angels awaited. Praise Jesus so much. Now when we look much at the Lord Jesus, when he was giving up sacrifice of his blood to take away sins of many, he
did
go to the holy place of the world. He went at the golden altar of God, which is in the city of God, Jerusalem of heaven. When the Bible explains to us and what concerns this altar, it speaks like this. According to Revelation 14:18, it speaks this. Revelation
14:18. Ye yalina obuyinza ku muliro, n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba oyo alina ekiwabyo eky'obwogi, ng'ayogera nti, teeka ekiwabyo ekyo eky'obwogi Ono gebirimba ebyomuzabibu gwensi.
Yes, he was with
praise Jesus so much.
Malaika ono,
this angel
ava ku kyoto kya Mukama ekyazaabu,
comes from the golden altar of God.
Ekyoto ekyo kisiŋŋaanibwa mu masekkati ga bakerubi.
The altar is found in the midst of the cherubims.
Mu masekkati g'ekibuga kya Katonda.
In the center of the city of God.
Yerusalemu eky'omuggulu.
Jerusalem of heaven.
Era nga bwe tusoma Ezekiel.
And when we read Ezekiel,
sura y'ekkumi,
Ezekiel 10,
n'olisooka paka olw'okusatu,
verses 1 to 3,
batulaga ekyoto kino mu masekkati ga bakerubi.
As the altar in the midst of the cherubims. Ezekiel 10 from verse
1. Ojuze ibatu byombi ebisiriza ebyomuliro ebiva wakati wa bakerubi obimansire ku kibuga.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much.
Kusinda ku Ezekiel sura ne yekobi.
According to Ezekiel chapter 10.
Ekyoto mukama wafu Yesu yakwala saddaka.
Jesus where he took the sacrifice.
Olw'ebyo by'abamalayika.
For the sins of angels.
Naffe abaali ku nsi.
And we who were on the earth.
Era abaali ku nsi.
And we on the earth.
Sacrifice
he took it in the midst of cherubims,
the
golden altar of God,
to be able to
sanctify those in heaven, those angels who believed him,
and
we who believe him on this earth.
Yes, he was with
you. Praise Jesus.
Most
we didn't know the rightful place the Lord took the sacrifice,
but
right now we have revealed of God. And he passes through his Holy Spirit. Tell how things we have done
how.
So we started much in this city of God. Jerusalem of heaven. And this time we look so much where the Lord Jesus took the sacrifice of his blood in the kingdom of heaven at the golden altar of God
to
take away the sins of many, the angels who believed him, human beings who believe him in the world.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much.
So
now, in all those words,
you
remember in Revelation 6, starting from verse 9, all the saints
have
reached unto this golden altar of God. Why do they go there? To be renewed by the blood of Jesus offered there. To be proven that indeed they were sanctified. Let's read in
Revelation 6:9. Omutukuvu era w'amazima obutasala musango n'obutawala na ggwanga olw'omusayi gwaffe kwaba batuula ku nsi.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much.
Ekyoto kino ekya Mukama ekya zaabu,
golden altar of God,
kisinkanibwa mu masekkati g'abakerubi,
found in the midst of the cherubims,
mu kibuga mu masekkati g'ekibuga kya Katonda,
in the center of the city of God,
Yerusalemu eky'omuggulu,
Jerusalem of heaven.
Era nga wano Mukama waffe Yesu,
and here the Lord Jesus,
yatwala omusayi gw'obulamu,
he took the blood of life.
Yes, he was with
praise Jesus so much. The blood of life. Not this usual blood of human beings, but the blood of his life.
Yes, he was with
praise Jesus so much.
Anytime
you read that scripture, Hebrews chapter 9, verses 23 and 26, when Christ gave up the sacrifice of sin,
he
didn't keep it to the holy place of the
world,
but in heaven itself, he began to know which place he took the sacrifice, in the center of the city of
Jerusalem,
God, Jerusalem of heaven,
at
the golden altar of God,
in
the which is in the midst of the Kelvin. Expect you've already gotten the light. Know that those of heaven is in the salvation march. The angels. And we on this earth. As to where even now we are there. Now when we speak of salvation, it's not a religion which has just begun.
Yes, you must
praise Jesus.
And
when we speak of it, for even angels are waiting for it for some time and they got it and they were taken off sin and his angels were chased from heaven. We too, it's like that. God washes us through the blood of Jesus, through the word like today. We're taken off that evil spirit, the spirit of Satan.
Yes, he was
praise Jesus so much.
So when
we look in the first Timothy chapter 3 verses 16, truly Jesus was on this world. It was God initially. He was known as God the Word. And the cloth flesh appeared to us.
Yes, he was when
raised Jesus from
us.
After he was lifted, taken back, sacrificed at the golden altar of God.
So let me say what's happening.
First Timothy 3:16. We can hear those words. First Timothy 3:16.
Era watali kubusa. Ekyama ky'okutya Katonda kye kikulu. Katonda yalabisibwa mu mubiri n'aweebwa obutuukirivu mu mwoyo n'alabibwa bamalayika n'abuulirwa mu mawanga n'akkirizibwa mu nsi n'atwalibwa mu kitiibwa.
Yesu yebazibwe nnyo. Kituufu.
Truly. In John 1:14, the word clothed the flesh and he appeared to us. And we saw him in the glory, the one Son begotten of the Father, and
is
filled with breath and truth. 1 Timothy 3:16, the Holy Spirit says that the mystery of godliness is this: without any compromise, God clothed flesh and appeared to us.
He
was preached by the angels.
He
was seen by the angels.
Yes, he was going.
Praise Jesus so much.
He
was preached to the nations. And just us today. After he was lifted, taken in glory.
So when
he was lifted to be taken,
yes, he was when
praise Jesus so much. We had already begun in the era of AD.
After
the death and resurrection of the Lord Jesus.
Yes, he was when
praise Jesus so much. Now in this being lifted, we see in Acts chapter 1, verses 9 to 11, when he's lifted like this, get from this planet Earth, headed on to the city of God, Jerusalem of heaven, which is in the first created heaven, headed to the central of this city, and went the golden altar of God, which is in the midst of the Kelvin, came after sacrifice of the blood of life, of his life, and then the battle in heaven began.
Yes, he was
praise Jesus so much.
Most
people, it's hard to realize those criteria. But the Holy Spirit is the one who can tell us and who led in this journey of heaven.
It
was moved through the Bible.
They
could tell the truth how it was, as
it's
written in the scriptures of truth.
Let's read
the Acts chapter 1 from verses 9 into 11.
Bikola batume esule soka na ulunyiriri olw'omwenda.
Acts 1 from verses 9.
Bwe yamala okwogera ebyo nga batunuulira n'asitulibwa ekire ekimutoola okumuggya mu maaso gaabwe. Olw'ekkumi. Bwe baali beekaliriza amaaso mu ggulu bwagenda, laba abantu babiri ne bayimirira kumpi nabo nga bambadde engoye ezitukula. 11. Abaayogera nti abantu b'e Galilaaya Kiki ekibayimiriza nga mutunuulira mu ggulu? Oyo Yesu abajjiddwako okutwalibwa mu ggulu alijja mwatyo nga bwe mulabye ng'agenda mu ggulu.
Yesu yebazibwa nnyo.
Praise Jesus so much.
Bamalayika abatukuvu,
the holy angels,
bajja ku nsi mu kiseera ekyo nga Yesu asikulibwa
agenda,bazze
okumwaniriza mu kitiibwa
Mukama
waffe ayingira
ekibugayerusalemu
ekyomuggu.
Bamalayika
abaagaana okukkiriza
sitaani
bamalayika
baali
bamulinze nti bw'aba ayingira awo olutawo lubalukira awo
ati ekyaliwo. Now what happened?
Nga bwe tusomuka abatume esula eno esooka
Acts chapter 1
olulomwenda
from verse 9
mpaka olw'ekumi n'olumu
into 11
nti bamalayika bamwaniriza kuva ku nsi.
Angels will come be right from the earth to the world.
Abamu bakka ne basigala emabega
we remain behind him
ne boogera n'abatume
and they spoke with the apostles.
Yes, he was
raised Jesus.
Abaana bamulinze ku mulyango gwe.
Others waited him at the door of heaven.
Ku street eyingira mu kibuga wonna.
Now feet and entering the city.
Paka mu kuwaayo wa lisaddaatu.
Reaching giving the sacrifice.
Abasinga tebayinza na kirowooza ko yali kitu.
Had not imagined how that occasion was.
Bwe yali atwala yo saddaatu.
Taking the sacrifice.
Si, bamalayika baali basimbye awo.
Angels had lined all over.
Sitaani tolina w'osobola kuyita ne bwe yagala oyite.
No way you can pass no matter how.
Sitaani ne bamalayika baba.
Satan had his fallen angels.
Bamalayika baali basimbye jjukira
bamalayika abatukuvu bali
triliyoni kikumi ate abaagwanga bali triliyoni asatu bano bonna abaali basazeewo okukkiriza
Yesu
bamulindira nga ayanirizibwa mu kibuga kino kyemwalaba kye twakola ku nsi
nga
tumwaniriza ayingire mu Yerusalemu
atabamwaniriza
n'ekitiibwa kingi
nnyo.
Yes, he was with.
Praise Jesus.
Olwo tusobola okulaba nti ebikolebwa mu ggulu.
Then we can see what's done in heaven.
Era olumu twafubanga okubikola ku nsi.
Sometimes we try to do it on the world.
Naye no, omulundi guno ali tugenda kusukkawo
nnyo. This time we're going to do it beyond.
Yes, he was with.
Praise Jesus.
Yes, he was with.
Praise Jesus so much.
Nsubira otegedde bulungi engeri Mukama waffe Yesu gy'anirizibwa.
Realize how Jesus was welcomed.
Olabaana obamwaniriza mu Yerusalemu
ow'okunsi ku mbalaza. Welcomed him on Jerusalem of the world on the horse.
Karogoyi.
On the donkey.
Ate Yerusalemu eky'omuggulu bamwaniriza mu kitiibwa
kyennyo. Jerusalem of heaven they welcomed him with a higher glory.
Abamu bamalayika baasigala emabega.
Some angels remained behind.
Ng'asituka ayambuka.
As he was lifted taken.
Ne bannyonnyola abatume.
And explained the apostle.
Nti nga bwe mulabye agenda bagenda okudda mu
kitiibwa. If come will come back in glory.
Kati ate abaali balindiridde awo.
Baaga wokka. Waited for him right in the space.
Nga tonna bakwolekera na mulyango gwa
ggulu. Before you head on the door of heaven.
Baali nkumi na nkumi.
We have thousands of them.
Ayingira awo ku mulyango gw'eggulu
oyita
embalasi ye baali baagitegese
dda
eno gye mulaba mu kubikkulirwa
19
ogenda 11 Yesu
yebazibwakale
ka tusomeyo tugirabe embalasi eyikuyingiza ekibuga Yerusalemu
ekyomu
ku bikulu essula ekkumi n'omwenda n'olunyi lw'ekkumi n'olumu.
Revelation 19 verse 11.
Nenda beguru ngalibi kose. Era laba embalasi enjeru. Ne yali agituddeko ayitibwa omwesigwa era ow'amazima. Ne mu butuukirivu asala emisango era alwana. 12. Era amaaso ge gwe muliro ogwaka.
Ekitiibwa kyonna kye yayingiriramu
yakayakana ye. Glory entered a shining.
Ku bikulu 19:12.
Revelations 19:12.
Era amaaso ge gwe muliro gwaka ne ku mutwe gwe engule nnyingi era ng'alina erinnya eriwandiikiddwa omuntu yenna lyatamanyi wabula ye yekka. 13. Era ng'ayambadde ekyambalo ekyamansirwako omusaayi.
Yali ayolekerawo awo.
He was hidden where?
Ekyambalo ekyamansirwako omusaayi.
Garment with
yali atwala sadaka ku kyoto kya Mukama ekyazaabu
sacrifice at the golden altar of God
ngalasi mupuala
the host is taking him
alaka obubonero bw'omusayi bwe yayiye
the sign of his bloody shed on the wall
olwo Isaya nkaga musatu twali tukimaze kugiyita
how we pass the face of Isaiah 63
webamubuliza ku mulyango eggulu
ogwawa yegwani the door of heaven where are you coming from and
yebwe aki ebyambalo bwe bijjudde omusaayi
why are your garments stained with blood
naye kati wano ebyandikwa byo ndaba ne tubitegeera
buto now we understand those scriptures here
twebaza omwoyo wa
mbasa the spirit of truth
yesu yebazibwe
praise Jesus so much
eno kubikulwa 19 gye tusoma
verses 19 we read
19 kubikulwa 17
from 11 now we are on 13
tubatu amaze dokulika Isaiah 63
we already passed Isaiah 63 behind
we yatukira kunyangwe kuru
when he reached the door of heaven
wamubuza kwani ava Edom
they asked him who are you coming from Edom
naga manzo wa manyo kurokoro
be mighty to say
ayogero butuki
he who speaks righteousness
wano tubakati ku twaise onda ku gate
yeah we already passed the gate
ayingi ayingira Yerusalemu ekyomukuru
he started going to the temple of Jerusalem of heaven
tubire moko nyobe 17
this repeat verse 14
kubikula 19
revelation 19
kubikula sura 19 n'olunyiro 13
revelation 19:13
eranga yambadde ekyambalo ekyamansirwako omusaayi n'erinnya lye eriyitibwa kigambo kya Katonda 14 nejje eriyomuguru nelimugoberera ku mbalasi enjeru
ekyali awo mu Yerusalemu
what was in Jerusalem
kubikwa 19:14
revelations 19:14
nejje eriyomuguru nelimugoberera ku mbalasi enjeru nga bambadde bafuta enjeru ennungi 15
holide ekyali awo
we hear what happened there
atudde ku mbalasi enjeru eriyingiza
on the white horse he enters
ayambadde engule zonna ez'obwakabaka
that's all the crowns of the king
naye ngobwera omansiku ako omusaayi egwagenda okuwaayo ku kyoto kya Mukama ekyazaabu
dipped in the blood which is going to offer on the golden altar
omusaayi gw'obulamu
the blood of his life
ejeri yonna nelimugoberera
all the army is following him
kabaka ayingira
the king is entering
wasinga tebamanyi yesu yayingira atya
kunaye
badda yayingirira mu kitiibwa
kwe
nga basitaani ne bamalayika bateekwa buteekwa bagobayo kubanga n'ekiwandiiko ekyali ku ngule
ekyali
ku ngule ye
description upon his throne
katubulire kwe kigamba
hear how it says
kubikula sura ya 19 n'olunyi lwa 15
revelation 19:15
ne mukamwa ke muvaamu ekitala ekyobwoki ateme amawanga nakyo era alibafuga n'omuggo ogw'ekyuma era ali nti era alinnya essogolero ery'omwenge ogw'obusungu bw'obukambwe bwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna
awo tuba twogera ku kyoto kya Mukama
ekyasogolero the wine press
wakati yeeyongereyo paka kusogolero
he moves on right to the wine press
okuwaayo ekiweebwayo
give up the offering
kubikula sura ya 19 n'olunyiriri lwa 16
revelation 19:16
era alina ku kyambalo kye ne ku kisambi kye erinnya eriwandiikiddwa nti kabaka wa bakabaka era mukama w'abaami
tebirizaamu ng'ayingira awo
imagine he is entering
ekyambalo kye kiriko omusayi gw'agenda okuwaayo
which holds the blood is going to offer
kiriko ekigambo ekyo
kisambi wa big word on the fire
kabaka wa bakabaka
king of kings
mukama wa bakama
lord of lords
kaakati jjukira waliwo oli yayengaabo
okubakabaka there is another who claimed to be king
era okubeera katonda sitaani naye ali mukyoka kye kimu ekyo
satan too is in the same city
olutalo lwalina kubalukawo buli
omu satan was meant to begin immediately
tebayinza kufuga babiri bakabaka
not reign two kings in the same
muggulu limu
heaven
kubikula essuula ey'19 n'olunyi lwa 17
revelations 19:17
ne ndaba malayika ng'ayimiridde mu njuba n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba ennyonyi zonna ezibuuka mu bbanga nti mujje mukuŋŋaane ku mbaga enkulu eya Katonda
ebimuntu bibulindiridde okwongera otuukirira ku lunaku lwe olw'okudda
ogw'okubiri will come to pass on his second coming.
Wala ngabo yayingira bwajjo.
As he entered is the way is to come back.
Yes, we was to
praise Jesus so much.
It
has is gone, is how he will come. Come from his horses, get out of Jerusalem.
They'll
reach in the space, he gets off the horse, he gets in the cloud. But the entire heart will be made of angels on their horses. As he went is how he is to come back. Most of us see him lifted in the cloud. The
part
of the horses were coming him, we never knew of it. And if he's coming, you see him come back with that.
Yes, he was with
praise Jesus
so much. Truly
there was much glory after Jesus died and rose again. And he took the sacrifice of blood of his life,
the
golden altar of God in heaven, to sanctify armies of angels who believe him,
and
we who believe him on this earth. And in Revelation 5, verse 6,
he
reached the altar and he looked as one slain, how he was meant to appear.
Yes, he was with
praise Jesus so much.
Rest
the white priest, it poured blood in entire Jerusalem. The
altar
staring blood. All
the
horses of holy angels' blood reached their feet. All the horses
were blood
on the top of them.
That's
a pit of the horse's ring.
The
entire center
where
the life of the life, where is it
going?
The entire center, it was filled of blood. Now, as they didn't want to be cleansed, they're avoiding the blood. It cleansed all who were
America, trillion,
100 trillion of angels. It went out, entered the altar.
And they
asked right now, now the blood has spread out.
But everybody
wants to be God.
Yes, he was
praise Jesus. The battle began from there. Between holy angels and fallen angels.
Let's
read Revelation as he reaches there. Revelation
5:6.
Revelation 5:6.
Nenda ba wakati w'entebe n'ebiramu ebina. Ne wakati w'abakadde. Omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa ng'alina amayembe 7 n'amaaso 7 gy'emyoyo 7 egya Katonda egitumibwa mu nsi zonna.
Egamba ekyali wano bw'amala okuva ku ndo ku mbalaasi ng'atuuse n'agenda ku kyoto
ekyamukama
ekya zaabu
eyaweerayo
ssaddaaka eno
n'amulabira
ddala ssebo ng'alinga eyattibwanga omutwe ssebo
kutemuddwan'ayiwa
omusaayi n'ayiwa
ogw'obulamu blood of life, and it filled the entire
temple.
Revelation 14:19. Nesogolero nelirinyirirwa ebweru w'ekibuga n'omusaayi ne guva mu sogolero okutuuka ku nkoba z'embalaasi n'okutuuka ku mabanga 16.
Akati awo olina okubalaawo.
You have to count there.
Nkoba z'embalaasi wano.
Yeah,
embalaasi nga.
The host and their time drops.
Omusaayi gwa tulawo mu central.
That filled the central.
Kubikulisula 4684
Revelation 14:20.
Katunubara distance ukufechoto wechini.
You have to count distance.
Wetuita waberuwe chivuga.
That's the outport of the city.
Masi kati yao.
In the central.
Katunubara amabanga lukumurukaga.
You count 1,600 stadia.
Umusaiguava mchoto ni
kubu. Blood came from the altar.
Siku umusaiguava.
And they
wanted to go
back. And they see the lamp of God is slain.
Umusaile kufukumu
kubwa
na blood of life was poured.
All these who escorted him also said
kuri nya wala bakuri nya
blood was raising levels there.
Yes, he was
praised. Speak of the blood of Jesus. The blood of life. Which shed is a lot. Little he shed when he was beaten on this earth.
He
reaches Jerusalem of heaven.
The
prophets of heaven needed a much better sacrifice.
I will tell you
that he shares the blood of life. You know the blood which
feeds
the
city
of Jerusalem is very big. The blood
raises
the horses that are high up there.
Even
in your size
will
sink in the blood as if you fallen in the sea.
Yes,
amen. He shed the blood of his life.
The
Lord Jesus for that good work.
Amen.
He saved us and helped
amen.
Us. And we thank the Father
for
giving him up for us.
We have faith
for our sins. Like
he
spoke in Isaiah 53. That the punishment of our sin was upon him. And the blood of his life is shed.
Yes, it was when you
raised Jesus.
Amen.
So, that is what happened after death and resurrection of Jesus. And he entered in the city of God, Jerusalem of heaven.
Yes, he was when you
raised Jesus so much.
After that
much blood being poured,
the
angels who gave in to accept believe Jesus, and they got sanctified.
Yes, he was when you
raised Jesus so much. When they got sanctified,
the
entire blood vanished, entered the golden altar of God. Now, angels of Satan, and they wanted to attack.
Let's
determine pick these ones and get their king from them. The king ascended up, entered the third heaven. When he has commanded the battle to move on. After the Lord gave up his sacrifice,
when
his glory of God entered the third heaven in this realm
above.
And then he went up to above the heavens. As the Father was moving on, he was above the heavens. And they are speaking with the Father. After the parable, he came back in the third heaven.
Yes, he was when you
raised Jesus
from the dead.
Now, in that time,
this is
where we want to see the battle in Revelations. After Jesus offering the sacrifice of his blood. After the Lord Jesus,
giving
the sacrifice on the golden altar, and to cleanse angels who believe him, the battle was waged between holy angels and Satan and his angels. Satan and his angels were kissed from heaven.
We
want to see that subheading.
Yes, he was with you.
praise Jesus so much.
Oluvannyuma lw'okuwaayo kwa saddaka,
after giving of the sacrifice,
oluvannyuma lwa Mukama waffe Yesu Kristo,
after the Lord Jesus,
okuwaayo saddaka ey'omusaayi gw'obulamu bwe,
sacrifice of the blood of his life,
kyoto kya Mukama ekya zaabu,
the golden altar of God,
n'atukuza bamalayika abamukkiriza,
and the cleansed angels who believed him.
Olutalo ne lubalukawo,
and the battle broke out,
era Satan ne bamalayika baabaagwa,
and Satan and his fallen angels,
ne bagoyibwa muggulu,
they were chased from heaven.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much.
Enondo gye tunuulidde ku bikuli wa 12.
Here is where we look at Revelation 12.
Verse
7.
Ku bikuli sura 12 n'olunyiriri olw'omusanvu.
Revelation 12, verse 7.
Ne waba olutalo mu ggulu. Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota. Ogusota ne gulwana ne bamalayika baago.
Yes, he was with
you. Praise Jesus so much.
As
we read Revelation 12, verse
7,
his journey is come far to reach here.
Yes,
praise Jesus so much. Most who have seen the
criterias,
all preparations of chasing Satan, see the journey of salvation where it came from.
So what you say that, you know,
now at this time,
bamalaika babali batukuzidwa,
it is what been sanctified,
trillion,
100 trillions,
when
you join on their commanders also, and they began the battle in heaven.
Yes, he was with.
Praise Jesus so much.
To
see that they chased Satan from heaven.
Even Satan
and his angels, and they moved on to fight.
Yes, he was with.
Praise Jesus so much. Here we are going to briefly count of that number.
So let's
see a number of angels who are sanctified. 100 trillion.
Then to
see those who refuse to be sanctified. Move on and see how the battle moved on.
Yes, he was with.
Praise Jesus so much. According to Revelation 5, verse 11, this is the number of angels who believed the Lord Jesus, and they are cleansed with his blood. Revelation
5:11. N'omwendo gwabwe gwali obukumi emirundi obukumi mu enkumi emirundi enkumi.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much.
Bw'ogattagatta ennamba eyo,
when you join up that number,
ofuna triyoni z'abamalayika kikumi,
you get 100 trillions of angels,
abatukuvu,
100 trillions of fallen angels, 100 trillions of holy angels,
abatukuzibwa n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu,
who are cleansed by the blood of the Lord Jesus.
Naye ennamba eyo,
but this number,
yali yasalawo okukkiriza Mukama waffe Yesu,
he had decided to believe the Lord Jesus,
ku mulembe gwa nabi Daniel,
in the era of prophet Daniel,
bwe baalagira okuzaalibwa kwa Yesu ku nsi,
when they proclaimed the birth of Christ on the world,
bwe baakitegeera,
when they realized it,
bali basalawo okukkiriza,
they decided to believe.
Jukira mu Daniel sura y'omwenda,
remember in Daniel 9,
wenyolalimoolumu,
verse 21,
paka 27, mwe baafulumiza obunnabbi bw'okuzaalibwa kwa Masiya,
when they released the prophecy of the birth of Masiya,
Mukama waffe Yesu Kristo,
the Lord Jesus Christ.
Naye ekirungi,
but the good thing,
nti kasita bamalayika mu ggulu baakitegeerako nti Yesu agenda kuzaalibwa.
When angels in heaven believe Jesus is going to be born,
enjiri y'obulokozi mu ggulu n'etandika.
The gospel of salvation began in heaven,
okuddamu okunyinyitira obuto,
begin to resume be preached,
ku mulembe gwa nabbi Daniel,
the era of prophet Daniel,
era ennamba y'abo abaasalawo okukkiriza,
number of those who decided to believe,
n'ebalibwa,
and was counted,
ku mulembe gwa nabbi Daniel,
the era of prophet Daniel,
y'ennamba y'emu gye tulabye mu kubikkulirwa era eyakkiriza.
Same number we saw in Revelation which believed,
trillion 10 ez'abamalayika,
100 trillions of angels.
Yes, he was with you.
Praise Jesus much.
But some of them are Daniel. Daniel is a Kumi.
Daniel is three of them, not in your Kumi.
Daniel 7, verse 10.
Omugga gw'omuliro ne gutiriika ne gufuluma mu maaso ge. Enkumi n'enkumi baamuweereza. N'obukumi emirundi obukumi bayimirira mu maaso ge
the
number of holy angels
yasalawo okwenenya
it decided to repent
obutaddira ddala nakuddayo mu kibi ky'abamalayika abali abaali
yabalibwa
ku mulembe gwa nnabbi
Daniel
bwe baabala okulagira nti yesu agenda kuzaalibwa
ne
bamanya nti mukudda kwe azza
bulokozi
era bonna bamalayika abaalina okwenenya kyekiseera kyabwe ekyo
kati
bebulaniya essuula eri esooka
Now Hebrews chapter 1 verse
6 when
he brings the firstborn on the
world
commands his angels to worship him angels immediately began the 100 trillions they began to immediately worship
him
our Lord Jesus while on the world praise Jesus
so
now we speak to all nations and the tribes and the clans
who decide
to believe the Lord Jesus the King of Kings
for
if you refuse that even holy angels will be witness over
that
that the one you rejected is the one of salvation
and
there is no salvation in any other prophet neither any other apostle
but
in the Christ Jesus our master praise Jesus that's the number of those angels who are in heaven and that is how it stands besides the number of angels working in the bottomless pits that one we don't join on this one those never saw of sin angels working in the bottomless pits the 200 billions Revelation 9 verse
11
he speaks this on the angel who is leading them
Revelation 9 verse 11 erinnya lye Rebulaniya Abadoni ne mu Lyonaani alina erinnya Apolloni
bamalayika bano abakola mbojja
obutakomakomera
lya Katonda
tetubabalira
kuba lituyenda ekikumi ezimu kibuga kya
Katonda
bali be baali bagwanidde okutukuzibwa
kubana
abaali bakola mbojja
obutakomakomera
lya Katonda kuli n'omu yayingira mu kibi
praise Jesus so much this their number in Revelation
9
verse 16 he speaks of them like this Revelation
9 verse 16 nempulira omwendo gwabwe
omwendo gwabwe bamalayika abakola mbonye
$200 billions
bano tebaalaba ku kibi
wazi
omanyi toyinza kubanga okola mu kkomera lya
katondawe
mulimu katonda
gwakuwaddeobujja obutakoate
n'olabako engeri gy'onaabagulizaako ekibimba oyonoone
And you see a way how you will sin yourself.
yes,
praise Jesus so much.
That's
why those who work in the prisons, it's very hard to steal. who beats the prisoners now? If tomorrow you get your God and sin yourself.
yes, he was
praise Jesus.
So we number
we count number of fallen angels.
These
we don't consider them in the percentage we count
for. The
angels working in the bottomless pit.
Yes,
praise Jesus so
much.
Let's count number of fallen angels. Revelation 12 verse 3. Revelation 12 verse 3.
Ne walabika akabonero akalala mu ggulu era laba ogusota obumyufu ogunene ogulina emitwe omusanvu n'amayembe kumi ne ku mitwe gyago engule musanvu olwokuna n'omukira gwagwo ne guwalula ekitundu ekyokusatu eky'emmunyenye z'omuggulu neguzisuula ku nsi
yesu yebazibwe nnyo
okusinziira
mu kubikkulirwa essula eno
eyokusatuessula
ey'ekumi n'ebbiri
oluli
olwokusatu
verse 3
paka olwokuna
and 4
omusota ogwedda sitaani
the old serpent the dragon satan
yakozesa omukira gwe
he used his tail
kituyita okusuula okudda emabega
we need to throw them to backslide
okwa bamalayika be abaagwa
of the fallen angels
n'asuula abamanyiddwa mu kyamanga emmunyeenye
and they threw those
kimu kyakusatu
as in the mystical language the stars are part of them
emmunyeenye ez'eggulu
the stars of heaven
ekimu ekyokusatu
are part of them
jukira tuzze tukuwa ekyama kyemmunyeenye
remember we've been giving you the mystery of the star
mu kubikkulirwa essula ey'omwenda
in revelations 9
olyo olusooka n'olwokubi
verses 1 and 2
ayogera nendaba emmunyeenye ng'eva mu ggulu
and I saw the star from heaven
n'aweebwa
and he was given
ekisumuluzo ky'obunnya obutakoma
the key of the bottomless pit
naye ne batuwa ekyama
but they give you the secret
eyaweebwa
the one who was given
emmunyeenye zino ez'omu bbanga ly'eggulu
the stars in the firmament of the heaven
gino eryoku n'ekitundu ekyawansi
Fourth heaven, the rim below.
Let the season when you to walk it
out. Not both stars we speak of.
When I walk it up, Munyanyi, Chama Chaba Mara, you
take the star, the mystery of the angel.
For
in Revelation 9,
to God, we know this over.
He told us from verse
1.
And I saw a star from heaven. Revelation 9 from verse 1.
Malaika Okutano Nafuwa, Nedaba Munyanyi. Ng'eva mu ggulu n'egwa ku nsi n'aweebwa ekisumuluzo ky'obunnya obutakoma
yesu yeebazibwe nnyo
praise jesus so much
alaba emmunyeenye ng'eva mu ggulu
so a star from heaven
n'egwa ku nsi
naye
Yerusaalemi n'agamba n'aweebwa
at the end they say he was given
ekisumuluzo ky'obunnya obutakoma
the key of the bottomless pit
tuba twogera ku malayika obunnya obutakoma
we speak of angel of the bottomless pit
naye nga bamutadde mu kyama ky'emmunyeenye
but it's been put in the mystery of the star
kino tukireese osobole okuggibwako ekyama ky'emmunyeenye kimweze ggulu
bring it and get off the mystery of the stars of heaven
ekimu ekyokusatu
a third
sitaani be yasuula
omukira gwe to fall with his tail
tuba twogera ku kimu ekyokusatu ekyaba malayika
here we speak of the third of the angel
nange ekigambo munyeenye
for the word star
nabuulidde nti nenda be munyeenye ng'eva mu
ggulu as you heard I had I saw a star from heaven
ngaka ku nsi
and it came on the earth
n'aweebwa
and he was given
ekisumuluzo ky'obunnya obutakoma
the key of the bottomless pit
so ng'ate mu kubikkulirwa abiri
yet in revelations 20
olyo olusooka
verses 1
batugamba nti ye malayika
they tell us is the angel
katuwulireyo
Revelations 20 verse 1
nendaba malayika ng'akka okuva mu ggulu ng'alina ekisumuluzo ky'obunnya obutakoma n'olujegere olunene mu mukono gwe
yesu yeebazibwe nnyo
nsuubira
ekyama kino ekyemmunyeenye era bwe tuddamu okusoma ku bikkulirwa essula ekumi
n'ebbiri
onya olwokusatu paka olwokuna nti omusota
sitaani
yasuula ekimu ekyokusatu
ekyemmunyeenye ez'eggulu
tuba tutegeera bulungi
nti
yasuula ekimu ekyokusatu ekyabamalayika yesu yeebazibwe
nnyo
naye bwe tuba tubala ekimu ekyokusatu tuddayo mu kubikkulirwa essula
ey'okutaano olunyolo ekkumi n'olumu
oba daniyeri
essula
ey'ekkumi
olunyolo
omusanvu olw'omunaana ne tufuna tiriliyoni ekikumi ez'abamalayika
abatukuvu
ne tubalira mu pasentegi eno
ey'ekimu
ekyokusatu
ekyabamalayika abaagwa fallen angels
so kiba kitegeeza
now it means
tukwata triliyoni ekikumi ez'abamalayika abatukuvu
100 trillions of fallen angels
tudividingamu
and we divide it by 3
kwata triliyoni ekikumi ez'abamalayika
get 100 trillions of angels
abatukuvu
who are holy angels
obagabe banyiyemu by 3
and you divide by 3
tufuna enamba y'abamalayika abaagwa
get numbers of fallen angels
triliyoni asatu musatu n'obutundutundu musatu
33.3 trillions
yesu yeebazibwe
nnyo praise jesus so much
so ye namba oba kye kibalo ky'abamalayika abo abaagwa
the number of the fallen angels
okubawula kuba malaika
abatukuvu, separate them from the holy angels.
So buli wetugamba,
now anytime we say
nti newabaluka olukalu,
and the battle was waiting in heaven,
Michael
and his angels,
yali ne bamalaika trillion kikumi,
had 100 trillions of angels,
ezaba malaika abatukuvu,
the holy angels,
ate ye Satan,
and he Satan
nga aline ali ne bamalaika baba
with his fallen angels,
trillion asatu musatu n'okutundu busatu,
3.3 trillion.
Ayo lutalo,
but that battle
lwali nakuba luzibu nnyo eri ba Satan,
meant to be very hard before the devil.
Olw'ensonga nti bo baali batono nnyo,
because they were very few,
kusinga abali kusaidia,
more than those on our side.
Ekyawandiikibwa ekyo gye kisibuka,
but scripture speaks from there.
Basekabaka ekyokubiri esula y'omukaaga,
2 Kings chapter 6
onyolo 15
verse 15
bakulwa 20
unto 20.
Basekabaka kyakubiri esula ya mukaaga olunyolo 15 bakulwa 20.
2 Kings 6 from 15 unto 20.
Basekabaka ekyokubiri esula y'omukaaga n'olunyolo 15.
2 Kings chapter 6 from verse 15.
Awo omuddu w'omusajja wa Katonda bwe yagolokoka enkya n'afuluma, laba, eggye n'embalaasi n'amagaali nga bizingizizza ekibuga. Omuddu we n'amugamba nti, zitusanze mukama wange, tunaakola tutya? 16. N'addamu nti, totya, kubanga bali naffe bangi okusinga abali nabo. 17. Erisa n'asaba n'ayogera nti, mukama wange nkwegayiridde, omuzibule amaaso ge galabe. Awo mukama n'azibula amaaso g'omulenzi n'alaba olusozi nga lujjudde embalaasi n'amagaali ag'omuliro ageetoolodde Erisa.
18. Ekyawandiikibwa ekyo kiva
waebiseera
ebisinga tugentuulira nti Michael ne bamalayika
be
nibatanula okulwanisa ogusota,
and they began to fight the dragon.
N'ogusota nagutanula okulwana ne bamalayika baago,
the dragon fought with its angels.
Naye ekizibu ekyaliwo,
but the problem which was there,
nti Michael,
that Michael
neegira bamalayika abatukuvu baali bangi nnyo,
armies of holy angels, they were very many,
okusinga bamalayika abaago abaali ne Satan,
the fallen angels who were with Satan.
Naye mukama afubu yali ali ku nsi yalabula Satan,
was on the world, he warned the Satan,
n'amugamba,
he told him,
isinga obadde mugezi,
if you were wise,
n'otegeera amagye agali kusaidia,
you realize
n'otabagana naye nga sinnatuuka,
and you reconcile with me before I
reach. Yes, you must
praise Jesus.
What he had, what he wanted, what he wanted, what he wanted, what he wanted.
Scriptures are their deep in understanding.
Navieta, Tangere, Sure, Soko, Nuradu,
Nasadu. Proverbs 1:23.
Okukkiriza okunenya kwa Katonda, n'akuyiwako omwoyo,
n'olyoka
otegeera ebigambo
bye.
Lwalinga lugero naye nga ye alwogerera ddala nga luli
serious, kubanga
bamalayika abatukuvu baali babaliwadda ku mulembe gwa
Daniel
nga bali triliyoni kikumi, nga n'abaagwa baba bamanyi gye bali triliyoni
373,
ne kisigala n'omusingi guli nti mukama amanyi
ababi.
Omusingi gwa Katonda guyimirira mu
the foundation of God stands strong,
nga munywevu,
very strong,
nti mukama amanyi ababi,
God knows his,
era beewala obubi bonna abatya erinnya lya mukama, nti era beewala obubi,
and let them avoid evil,
abayitibwa erinnya lya mukama,
those who are called after the name of God.
Era muda ekiragiro ekyo bava bamalayika abatukuvu baakituukira,
command the holy angels fulfilled it.
Naye mu Luka sura ya 14
28
Luka esula ya 14 28. Luka esula ya 14 28.
Luke 14:28.
Kubanga ani kumwe bwabanga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo, obanga alina ebyokukimala. 29. Mpozi bw'aba ng'amaze okuteekawo omusingi bw'atayinza kugimaliriza, bonna abalaba batanula okumusekerera.
Omanyi mukama waffe Yesu bwe yali azimba ekibuga kya Yerusalemu,
when Jesus was building the city, the Jerusalem of heaven,
yasooka n'amalirira nti kijja kuba kitukuvu.
He first so that it is going to be holy. When he left the world in John 14, he says, going to my father's house to prepare it. There are many mansions. After I will prepare them, I will get back. I'll come back for you, we will be together.
But
Jesus too had first realized
the
number of armies in the city, those who help him finish this mission, ordering the city Jerusalem of heaven, away Satan and his fallen angels.
Verse 30,
he says this.
Luka isura ya kumi na nyoli nyiru asatu.
Luke 14 verse 30.
Ngabaga abanti, omuntu ono yasoko kuzimba na hata yinza kumara. Asatu mulu mo. Obaka baka chi wabanga agenda kulutalo. Okuluwana ni kabaka omulala. Omulala. Atasoka kutula na atesa iligambo. Obanga yinza na hata kumi okusinka na oli amuchira. Nobu kumi obubiri.
Yes, he was with
praise Jesus.
And he came up here and he said,
Jesus, while on the earth, as a parable, but he spoke the realities of things which were happening.
And the study of the
his foolishness is disturbing him.
He counted
armies of holy angels on the side of God. And he knew that there are very many more than his armies is having. And his fallen angels. With the king coming, the Lord Jesus. Just
as
you see, I fool how he is. Few armies can fight. Up to now, we tell them,
we stand in America.
You stand and you fallen angels.
No,
Ambassador Jezebel, right now, who governs your works, after your imprisonment in hell, and still to remember, even some of the armies that just took from heaven, you're born with them. Now, I tell Jezebel,
says
in the ocean and in the space,
we realize
on the 33 trillions,
16
trillions were bound. You remained of very few indeed. Yet angels on our side
are
saying, church of the latter, you're not going to handle it at all.
You
began to welcome all entire
armies.
Now to move on Mount Hill,
we will
stand in the word of God. Our Lord Jesus explained of armies on his side. You won't say that he told him.
It's
going to be very hard for you to win when I preach there.
Your
army multiplies times your army.
Yes, you must win.
Praise Jesus. Let's finish in Luke.
Luke is Sula Yakumi na nyuri verse
14:32.
Oba nga si bwe kityo, oli bw'aba akyali wala nnyo, atuma ababaka n'asaba ebyokutabagana.
Yes,
praise Jesus. They would have seen him far from the world. And he said, we surrender. Able to fight with the fallen angels we have.
Luke
14:33.
Kale bwekityo buli muntu yenna kumwe ateefirizenga byonna byali nabyo.
Yes, he was with
praise Jesus so
much.
Which we want us in the world, you may think you have weapons, but you don't have.
ye mukama afa ine jira malaika banja abatu
Jesus has met much army of holy angels.
Yes, he was with
praise Jesus.
So we put them kuri kwa 12.
When we get back to Revelation 12 verse 7
kati awo tegete mulunjo utali ngereje rwali.
How you understood well how the battle was.
Rwabaruka abali kusaidia ya mukama afa Yesu banji.
Our gross goes on the side of the Lord Jesus, we are very many.
Malaika abatu kuvu
the holy angels.
Tulio ni 10
100 trillions.
Atala li kusaidia Satan.
Those on the side of Satan.
Uli trillion ya satu musabi zala malaika abadu.
Have 3 trillions of fallen angels.
Bali batono nyu.
They were very few.
Okubasi inga kumbi. Percentage nkaga. Nkaga muzi hizo.
To beat this.
Nkaga mumu enda.
More than 69%.
Nkaga musimu. Muta.
65.8%.
Ziba namba nene.
That's a big number.
You
know, if you get to be a president,
you
must have reached that percentage in
votes.
More than your contenders.
Now
Jesus reached it.
And he
was meant to move on to it. If it was to be chosen.